bakunzi b'ijwi ry'Amerika, ndabasuhuje aho muri hose. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri sanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda, yakuye ko Repubulika ya mbere yisimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu, tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera mu mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazitiki. Ese ibyo byose biba uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije mu biganiro byose tubagezaho byagiye bifata isura yindi uko bikurikirana, ni ukubagezaho amateka atagoretse. Burya amateka agoretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kugoreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku musenyi, ntacyo afashaho Abanyarwanda, kuko kera kabaye abariraye bazariba. Ibi tubagezaho ni intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri, icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mu gutera umunsi ku wundi. Nanone nsabe umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese mukurikiranira hirya no hino ku isi ijwi rya Amerika. Dukomeje ibiganiro byacu ku mateka yanditswe n'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73. Muri kino kiganiro turumva ubuhamya bw'umubyeyi wapfakaye akiri muto. Turumva kandi Andrea ya Sebatware uvugwa ko ari we wa mbere wabwiye Perezida Juvenal Habyarimana ko hari abantu bicaye mu Rwabayanga mu karere ka Bugesera. Turumva kandi ubuhamya bw'uwahigereye.
Iyo mirambo yari intact, abantu bari bambaye n'amasaha, bari bambaye amasaha agaragara, ariko baratangiye kubyimba inda no mu maso tubona babyimbye.
Ndetse n'andi makuru mashya y'ahandi bajugunywe mu kaguhe hafi y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe. Ikibazo mwese mwibaza, Perezida Habyarimana yaba yarabimenyaga?
Ninde wishe abanyapolitike bo muri gitaramo? Ati yewe, ati abo bantu barabanyica. Ndakarakaje, monsieur le president bakurikiranye abantu, ntabwo uza babishe? Arambwira ati ntabwo mbwiza, atari ko biraboneka, baragaragara ko bahari. Ibyo rero byose ni njyewe uko mbibona bishwe na Leta.
Izo nizo ngingo nkuru z'iki kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Dutangiye iki kiganiro twakira umutegarugori n'abagweranye eshe yabuze umugabo we Hodari Alip, wari umuyobozi mukuru ushinzwe ubutegetsi n'imibereho myiza y'abaturage muri presidence. Kudetiba anyeshe Hodari n'abagwera yari wabimuyunzwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama. Mwatubwira uko umugabo wanyu Bwana Hodari Alipe yafashwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 7/73.
Nari nagiye iwacu navyumvise kuri radio musanshibira rero ikigali nsanga baramutwaye ntabwo twongeye kuvugana nawe acyo nakubwira.
None icyo gihe mwakoraga hehe mwebwe?
Nawe nakoraga muri Minifadeco, Ministère de la Famille et du Développement Communautaire.
Iyo yategekwaga nandi icyo gihe?
Ubundi mwakoraga bwa mbere hari Shiramaka, hari Serubuga.
Serubuga niwe hategekaga?
Niwe wari umuyobozi kuko bari bafashe nyine kudeta yari yabaye ubwo basimburwa n'abasirikare nyine.
None uwo Colonel Serubuga wagutegekaga wigeze umubaza aho umugabo wawe yagiye irengero rye?
Ya yewe navuye ino navuye aho ndi iwacu kuwabo umugabo noneho nasi icyo nakoze. Yewe nagiye kumubaza niba nzasubira ku kazi, hanyuma rero yahise bami bariwaho ubwo insicipandi nyirukana ubwo ametangira mu rugo buracyanyura abana ndataha.
Wamubajije iby'akazi aho
nagiye kumubaza umva ibyo byabaye ntari Kigali. Umva yewe byabaye ntari Kigali noneho nzagusubira rero nari naraje iwacu noneho njye kwa Serubuga nagiye ngiye kumubaza niba nzagaruka mu kazi we yamaye bari winyirukana ako kanya
ahita kwirukana.
Halo
wi ndabumva.
Yaranyandikiye ambwira ko ngomba no kubaha inzu yabo.
Yego
ubwo rero kuko bari banyirukanye n'inzu yabo ni Kigali nari bahaye bahise banyirukana burundu ubwo nta kazi nongeye gusubiraho nasubiye ku kazi k'ubwo harimo muri 79.
Icyo gihe cyose nta n'agafaranga k'imperekeza Serubuga yaguhaye waragiye ubaho wenyine utunga abana wenyine?
Ariko ubwo yamperekeza fadanga ni ibintu byoroshye habe no kuduha ngo icyo ni ikintu gikomeye cyane. Wakoraga muri kuriye arshive urumva kera habaga ibyo bita kabine igihe wakoraga muri kuriye arshive. Ubwo nakoreraga Shiramaka niwe wari Shiramaka asimburwa na Serubuga.
Ariko nyibutsa hari akantu numvise mwari muturanye no kwa Perezida Habyarimana nibyo?
Twari duturanye umwana we yishyizemo imikoni kwa kundi bajya imirenge hanyuma baza kunyaka amaserekero nyabakiriramo nari muto cyane gana Stevensenka nyamukiriramo umwana
arakira
nitwaga niba ari Jean Pierre naribagiwe imyaka ni myinshi duturanye cyane
nibyo
Habyarimana yaretse hirya y'iwacu agatari mbo yitwa Gategu nkaba aritwe dukurikira ariko ntitwavugaga rumwe.
Ibyo bimaze kubabaho bigeze baba tabara mwigeze mumva bamenya agakuru kanyu genda bavuga bati bari abantu
kwabikiwe n'abapati nawe ntabwo tuzi ufurwabaga abapati nawe twakiriye mu mitima dusigara n'abana ari batoya ariko twari abarezo barakuze turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 agenzuye 25.
Abantu urabarera urabakuze
imyaka itatu ndafite umwaka umwe
icyo gihe wari unakuriwe
ari mu nda ubu ni padi.
Imana imuha amahoro n'umugisha.
Ariko ubundi murashaka kugera kuki?
Icyo dushaka kugeraho ni ukugira ngo nk'iyi myaka igeze kuri 47 wa mubyeyi we utarigeze uhabwa ijambo ngo uvuge akababaruka kuri ku mutima ngo uvuge uko byakugendekeye uvuge uko wareze abana wenyine uko baguhambije rivuga bakakuvana ku kazi ngo uvuge ubaze unabaza aho umugabo wawe yagiye. Ijwi rya Amerika ririfuza gufasha abanyarwanda kumenya ukuri kugira ngo bubake u Rwanda ruri imbere kandi
ntacyo bizatanga biriya.
Icyo bizatanga mubyeyi ni uko
bibabariye bihagije tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wacu. waranyumva
ndabumva
twara babaye birenge cy'ukwemera ariko ntakundi mugira mutwihorera twe twapfuye cyera twarangije
gute ntabwo nabona uko ngushimira kuba wemeye kuza gusangiza abumva by'America umubabaro wanyuzemo kugira ngo bumve ko agahinda kawe atari wowe nyine ugafite hari nabandi
Umurebye
ibyo mwanyuzemo niki
Ya babanganye bakora icyo ngomba gukora kibazakore nabi ngo bice nkuko basebishwe Uranyumva
Ndabumva
Baje bashaka amahoro Ni Imana yarabakugije nta baruzi ko bazakora bose bari impinja Nibaje banshimira Imana
Nibyo mubyeyi.
Ndatumva nababwira iki kindi. Kwese twara abantu barakura nabo nibareba uko kandi natwe baradufashije ubu abo dufite. Ariko nyine shaka amahoro mu mitima yabo bwo kuzuza abarwanya n'uzi.
Ndabashimiye cyane byimazeyo kuba mwemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze Imana ibahe umugisha.
Madame nabagwera kimwe nabandi bapfakazi bagera kuri 60 n'impfubya 100 bamaze imyaka 47 bibaza aho babo bagiye kuberako twabonye andi makuru mashya bitewe nuko ijwi rya America ryiyemeje gucukumbura ubudahwema nibyo twabasezeranije ntitwifuza ko hagira ugoreka amateka y'ibyabaye kuko amateka azaza yazabimubaza mu kiganiro giheruka twababwi ye amakuru yabarasiwe mu rwabayanga reka nongere mbumvishe icyo colonel Laurent Serubuga wari wungirije umuyobozi wa etat major yabivugagaho aratangira avuga ko yakiriye lieutenant Simon Habyarimana uvugwa ko yari yoherejwe mu butumwa icyangugu
lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyangugu ati hari abantu munyamukikwa mpaye mutubabarize ino I Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta security ifite hanyuma chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora como le chef de bureau va sur sujet yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo se barabikoze cyangwa niba bikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga atese lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye cyangwa ugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware professeur batware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu rwabayanga
ukugira ngo impaka zishire reka twumve Andrea Sebatware wari prefe wa Kigali uko yamenye ko bishwe uko yababonye n'abategetsi yabibwiye Andrea Sebatware mbahaye ikaze ku ijwi rya America iyo nkuru yabo banyapolitiki bapfuye biciwe hafi ya rwabayanga nimebwe mwayimenye mbere muyigeza ku butegetsi bukuru mwatubwira muri make y'ukuntu mwayimenye
uko yabivuze ntabwo siko byagenze kuko cye na prefe I Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagomesi wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo ko nubwo mbambwiye abasuprefe uko ari batatu bamarezemo bose barapfuye abo twari kuri icyo gihe rero tujya ku rwego rw'abayanga tujya kwareba efekitivumwa dusangamo imirambo imwe ndetse n'imiti zatangiye kuyikura ku buryo ushobora no gisa n'icyasibye kubera imirimo bagiye bajugunyamo bajugunyamo noneho ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze
ariko niba bakigaragara hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi impamvu utabamenye nuko bari batangiye guhinduka
muri bo nta numwe arashe kumenya kandi harimo abanyemwe ko impyisi zakuye zagiye rwose imusozi noneho Nchi kujeze ubugeze Kigali nakoze raporo nari cha ministre wa interieri iwuye ku mategeko ko byagenda kuva ku gihe cya Kayibana n'igihe cya Habyarimana iyo prefe akoze raporo kopiyenda direct kwa president noneho uwo nyine abandikira ko byarimeze noneho nta reaction igeze mbona aya ari Habyarimana sinigeze ngura nabo ari ministre wa interieri ntikigamba Tongo iraporo maze kubikora nyibaje nyohereje ka suite yigezwa nuko kikibazo kizi
Andreas Batware urashaka kumbwira ko wabonye abantu bapfuye mu rwabayanga ukorera raporo prezida wa Repubulika na ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu abo bantu ntibigera bagusubiza
na reaction nta bantu mije nta bantu kuri telefone ngo mbaze no
None se nimba bataragushubije bisobanuka gute ko Laurence Rubuga yavuga ko Perezida wa Repubulika yabimenye ari wowe bimubwiye Hanyuma se Rubuga we ko yari chef d'état major kandi ibintu byabereye mu karere ke kandi bivugwa ko abo bantu barashwe n'umusirikare we nkuko yabyemeye ejo bundi kuki atagushatse ngo akubaze
telefone ari kumpamagara mu mitere cyangwa se wansangiye mu biro nge neruka nko ya Paul Lane has witegizeho
noneho rero abo bantu umaze kumenya ko bishwe uwo muri raporo yagwa tubwira muri make y'ikintu wandikiyemo perezida wumva cyari kikuri ku mutima wigeze umubwira uti babanyapolitiki babarasiye mu rwabayanga kujya mu kintu tukimenye
aho nari kuba ndi wegeramante nta muntu inonje kubwira ko kandi ko nyine yabe abanyapolitiki witwa vrai politicien w'igitarama nari muzi ariko bitari gushishoza cyangwa iki ari nabo bavuga se turi twara turi kumwe twagomba kwamenyera icyo nta no je repete nta muntu n'umwe muri bo nigeze mbere
imirambo yose mwarayibonye cyangwa uko abivuga gihe yari mu babayi
shoboka twabonye iri hejuru twabonye abiri hejuru ubundi ni nka burote abarega kamplisiye bitangiye kunuka ijo ijoro sidide afete donc hari niyo ikiza kwezizira hanze ya y'urwokoko yanga ubundi ufite gurote nyibago ubu bamwe bagiyemo abandi bari hejuru
wigeze utekereza ku mpamvu iyo raporo wakoze ku kintu nk'icyo ngicyo itigeze igira igisubizo
ntabwo nabyibajeho cyane ko ngiye ko muri reaction tournement manabuzi kwibwo nta reaction abaye ni ukuvuga ko bo baba bari okura turashyikiyo hasi ngo nigeze ko ngo babyizi kuko iyo bagiye batabimenya
bari kukubaza
cyangwa se bakajya ku cyangwa se bagiye kureba simbizi bagiye kureba batambwiye sinamenye ko bagezeyo kandi n'ahantu hadatuwe ku buryo abantu bahageze uretse Hazare yaba nko kuburwaga cyangwa umukozi n'umuhanga akanyura ariko nta ni kure y'abaturage bari bahari ni kure y'abaturage bari batuye ku buryo n'ababasize mbunda nta muntu wazumva byahera mu kirere gusa ndabona ahantu isole
Bwana Sebatware inyuma y'iyi myaka yose umaze kumva yuko hari abanyapolitiki baguye mu rwabayanga ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti wasanga hahandi nagiye ariho hajugunywe bamwe mu bo twakoranye icyo kintu wagitekerezagaho wumvaga umeze ute ibyo by'amabandi nibyo se Rubuga nawe yavuze ariko tuza gusanga
yego ibyo by'amabandi haramandi yigeze kugusana aho yahagurukiye ndongo yokeraga mu bihugu bitatu mu Rwanda muri Congo no mu Bugande kandi akabatandukasiyo abo rero le principal hari uwitwa Rutare we bamurasiye mu gace ka ko ku murindi hari urabona na wawundi bakundaga amabandi yagendaga acunga mu ngorofani rutebisi uwo rero nawe ni icyo gihe yamugaye agomba kuba ari icyo gihe bamukurikiye sinzi na nikoreraga babivuga ariko ariko ruhona wana munda kana wana mushi amutunga muntu za mungu amungu rufandi ariko uwe na narutare ni mungu bara bashefu ba bamba icyo gihe bagomba kwandika mu bandi n'ese kandi nyuma yaho ntabwo yongeye kuba nk'uko byasanzwe
nawe urashaka kumbwira nka se rubwo ibyo yambwiye yabanje kumbwira mbwira ko abo bantu bari amabandi
ikewe aba amabandi nzi n'uwari umutware wabo muri icyo gihe cyagiye babyo bye bawanga gutera gatarina urabona ibyo mu bakanga batera gatarina abanyakigali hafi ya bose babaga umuntu yaga mu rugo zaka azi ko nyitana kari bukoke abatiyan kurudora dora vire cyangwa se muri prefi umubandi bise kumugaragara bakabivuga bavokota ashoye kumufata ahubwo banze ko akifika baramurasa abapolisi ni urutare ariko ibyo kuvuga rero ko aba bari abirwo mu gisara ko ari amabandi nta wabiri
ko ari prefe wa Kigali kandi Kigali muri 1930 muri prison nkuru ya Kigali hari abanyapolitiki bahafungiwe hari abanyapolitiki waba waramenye ko bahafungiwe nk'umwe cyangwa babiri
oya ntabwo ngiye kugenzura kuko ntabwo urabona intabinzi nari maze kumenya ibyabaye ku bandi ntabwo nigeze kujya ku
wari umaze kumenya ibyabaye ku bandi no kuvuga iki
urabona bimwe bya bamugoma babuza kujya gusura amapiso urabona ntuza
nkuru nziza
mwiza twe twari tunaturanye we rwose yamutekereje uko byamugendekere ariko rero uretse ko kumenya abari bafungiye odepare mu abari bafungiye muri prison y'i Kigali nabibonye muri yari sengeze gusohoka yanditswe n'imbaho
ntabwo bigeze bamenya abantu babo aho barengeye ntibamenya aho bahambwe n'abantu bagifite icyo kintu cy'intimba ku mutima kandi cyo tugamije ni kugira ngo tubafashe gutururuka kururutsa imitima nicyo wababwira
ariko umuntu wabaye kuriya umwana warumeze neza akabija kwibona ari mu kire ari mu hanze nurese urese kwagize imana bakabara kuze ndetse bakabona yenda nuko biga abandi hari n'abatarashoboye kujya kwiga nta urese ku magambo gusa nta kintu se navuga ikiza cyose cyari gikwiye kubakorerwa barabwiye ngo gikorerwe ni ikihe koma sinizi ariko ubundi nifuza ko icyo wifuza wabona gishobotse bari bakwiye kugihabwa
Andrea Sebatware ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Urakoze nawe Venice.
Abatuye mu Bugesera muri ngenda hafi ya Gako na Rwabayanga bahageze abantu bakimara kujugunywa muri urwo rwobo basanze bareremba bacyambaye amasaha ku maboko bavuga ko batasaga n'amabandi. Kasirida Mukamurigo yaratuye muri ako gace kaze neza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
None navugaga rero ibyabo bantu batawe mu rwobo rwo mu Rwabayanga nagira ngo mutubwire hari icyo mwabonye mwakunganira Sebatware byavuze n'abandi bagiye baduha ubutumwa ku bantu bahajugunywe.
Abo bantu navuga ko bajugunywa mu Rwabayanga batahanga mu Rwabayanga babona ndi muntu wari wacumbitse wacu yahamutse noneho abwira ababyeyi banjye ko abantu bo muri ako karere bafite ingorane ko hari abantu imirambo iri kureremba mu rwobo Rwabayanga noneho uwo munsi nagombaga kujya i Kigali ngiye niho nategeraga imodoka nsubira ku ishuri turagenda imodoka nateze y'ikamyoneti nizo twagendagamo icyo gihe abantu nibyo bintu bavugaga gusa noneho aho hantu kubera ko hari ahantu turistike abantu bari basanzwe bahagarara bakajya kureba ayo mazi ari ahantu mu mpinga y'umusozi twarahageze imodoka irahagarara abantu ahubwo bari kuvuga ngo ngo twumvise ko abantu bambaye amasaha reka wenda turebe ko twakwikoreramo ayo masaha bose bari muri iyo modoka turagenda aho hantu igena n'insanzwe mpazi noneho abantu hari mirambo ireremba ntabwo navuga ko impyisi yashoboraga kurya umuntu ariko wabonaga ko zagiye zigerageza ariko ubanzi yikoze mu mazi ari gira ikibazo iyo mirambo yari intact abantu bari bambaye n'amasaha bari bambaye amasaha agaragara ariko baratangiye kubyimba inda no mu maso tubona babyimbye sinzi niba wenda nk'umuntu wabaga waba ufitemo umuntu yari kumumenya ariko igihe tukira aho abantu noneho bose ubona bagize ubwoba twumva imodoka twabyitaga kizunguzungu zimwe za
gisirikari
icyo gihe kitazakoreshwaga na police nationale ariko yari yarabaye gendarmerie izo iyo yindi yari zari zo muri service de renseignement duhita tuva aho ngaho dusubira ku modoka noneho iyo modoka yindi ihita ikata ijyayo ubwo njye narateteraga ndavuga nti turapfuye turashize noneho ariko ubwo umushoferi nawe arihangana yatsa imodoka turakomeza turagenda aho hantu hari hakiri ishyamba nta bantu bari bahatuye noneho ngeze i Kigali bwo ahantu nacumbikaga ni kwa musaza wanjye unduta nk'imyaka icumi ubwo ntangiye kuvuga inkuru bya bindi by'abana arankurura anjyana hirya muri koridoro aravuga ati ibyo bintu ntiwongere kubivuga uteke uraza kugira icyo umbwira nta wundi muntu uri kuryonga ntiwongere nuko noneho ubwo ndicecekera ndagiye kumwe kureba abana bari mu gikari ubwo nyuma musaza wanjye aza kumbwira ati biriya bintu ni ibintu bikomeye urabizi ko mperutse kugira interrogatoire kubera ko yari agifite ifoto ya perezida Kayibanda mu nzu noneho hari abantu bamureze noneho baza kubimubaza we ababwira ko ayifite nk'uko yayishyizemo ari perezida wa repubulika ko n'indi yundi mu perezida izajya kuri urwo ruhande yarayihashyize muri salo yezo z'abaperezida bombi zari zihari nyuma rero yaje kumbwira ko ari abantu bariya bafashwe muri za 73 bagomba kuba baricwe muri za gereza ahantu cyangwa se barabiciye aho hantu ubwo rero ibyo bintu nge narabibanye ariko nyuma maze kuba mukuru narabivugaga nyine bariya abantu bo mu rwobo rwa bayanga nshimishijwe ko rwose ubwo na ministre Sebatware yahageze igihe umuntu twaganiraga namubwiraga ko hari abantu bashobora kuba babizi neza nka hari abazungu bari batuye inemba hahoze ari somirwa hari abasirikare bari hariya igako n'abo bantu bo muri service de renseignement nuko icyo gihe yategekwaga na rezi ndakaba atagihari ariko afite abantu bakoranye bashobora kuba yakoresheje bakabohereza aho ngaho kuko aho nyuma uhereye uwo munsi twanyuze bahise bahashyira bariyeri nta muntu wongeye kujya ajya gusura urwobo rwa Bayanga kugeza igihe ngewe nagiriye bwa nyuma mu Bugesera ni 1994 nta muntu wari wajyaga ku rwobo rwa Bayanga uwo muhanda bari barawushyizeho bariyeri barawufunze.
Urakoze cyane. Akabazo nshaka kukubaza unyemerere ngo usubize inyuma gatoya, wumvise ibiganiro bya mbere aho Colonel Serubuga yavugaga yuko abo baharasiye ngo yari amabandi, nubwo bwose n'amabandi atagomba kuraswa gutyo mu gihugu kigendera ku mategeko, ariko na Sebatware akavuga yuko bamubwiye yuko abo bantu baharasiye ari amabandi, ariko we akavuga ati wabyumvise ati amabandi tuzi yarasiwe ahanaha ayo ngayo yo mu Bugesera ntabwo tuyazi. Woko abonaga bari bambaye n'amasaha na mbere y'ukura na musaza wawe, wowe ibyo wiboneye umwana w'umukobwa mukuru ujya kwiga wararebye abo bantu bareremba ubona basa n'amabandi?
Nta mabandi arasiwe yigeze arasirwa aho hantu kuberako icyo gihe urumva twari dutuye muri ngenda ntabwo ari kure cyane inkuru ziragenda uwo mugabo waraye wacu yaravuye ku kusura undi hadata wacu warutuye muri Gashora nta masasu yari yigeze avugira muri ako karere muri icyo gihe ntabwo mpamya ko hari n'umuntu baharasiye ahubwo bazanye abantu bapfuye abo bantu rero icyo babishye sinzi niba baranabicishije amasasu bashobora no kubicisha ikindi kintu kuko bari bambaye imyenda ukabona umuntu yambaye ishati itebeje isaha yambaye wenda barabambitse bararetse bambara imyenda yabo uko ntekereza bashyiramo mu ikamyo bashyiramo imyuka mibi simbizi sinabihamya ariko ababishe bazi uko babishe ariko nta muntu nabonaga afite ikintu cy'igikomere kandi uko urwobo rungana urebye ukuntu bari aho hejuru ubona begeranye begeranye no munsi yabo hashobora kuba hari hari abandi ntabwo rero kuvuga ngo baraharasiwe nta masasu yavugiye mu Bugesera muri icyo gihe niyo yavuga bari kuba ari nk'abasirikare bitoza kandi iyo hagaba hari abasirikare bagiye mu myitozo byabaga bizwi abantu bo mu kigo babaga babizi n'abaturage babaga babizi.
Kasirida Mukamurigo ndagushimiye cyane ubu butwari wagize bwo kugira ngo ushobore kudusangiza kuri ayo makuru adashimishije ariko ya ngombwa kugira ngo abumva ijwi rya Amerika aho bari hose babyumve. Urakoze cyane ndagushimiye.
Ya murakoze cyane namwe kumpa akanya kandi ndagira ngo mbashimire umurimo mukora wo gushakira amakuru abantu mukagerageza kuvuga ukuri naho kuvunanye rwose Imana ibarinde ikomeze ibahe umugisha umunsi mwiza.
Umunsi mwiza murakoze cyane.
Washington ijwi rya Amerika.
Bamwe muri mwe bumva ijwi rya Amerika mumaze kumva amakuru twabahaye ku turere abishwe bajugumwemo mwadusabye amakuru arambuye kuhitwa mu Kagohe. Reka nongere mbumvishe uko pote zigira nyirazo wigeze kuyobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri ahavuga.
Simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa Nyamagumba. Iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro. Ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe
ndaruzi
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga. Ibyo byaje kumenyekana nyine aho Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi hariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguyinka yaba hari ikintu yamenye cyo no kubapa.
Ubu yari Prote zigira nyirazo bugeze kuyobora icyahuza ari prefecture ya Ruhengeri. Twashatse umuntu wakwemeza rwose ko ibyo zigira nyirazo avuga ari byo. Twabonye Major Pierre Claver Karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu Ruhengeri ndetse akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu. Pierre Claver Karangwa ikaze ku ijwi ry'Amerika. None niki uzi ku Kagohe nawe wabwiwe yuko koko aho hantu hashingwa abantu?
Nibyo koko turutse mu Ruhengeri tugana ku Gisenyi ndi kumwe na Perezida Nzigira Nyirazo.
Ubwo hari ryari?
Ntabwo nibuka neza mejo yose ni muri za 86 gutyo. Kuko navuye mu Ruhengeri 88 tureze mu ijenda umanuka ugana mu Bigogwe yanyeretse ahantu hari vare ankese iri hagati navuga wenda umusozi wa jenda n'ishyamba rya Gishwati n'icyo ni kibaya mbese wanavuga ko kigabanya mbese jenda n'ishyamba rya Gishwati abasirikare bo mu gogo nyine bigiraga kumasha
nuko gutungira gatoki ati ni hariya
arambira ko mbese yuko le politisi bakera babashyize aho ngo agoshe turarutse nyiramanuka muri yumvare kubahita mu kagoshe urumva nta kindi kibazo nyine nongeye kuko ni
yaburetse gato buretse gato munyuza aho ngaho mu kagohe arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri 73 bahambwe wa ntabwo wigeze umubaza uti bahahambwe ryari ni bande bahahambwe
muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namubaje aho kanya kuko nisije nyine najya nkunda nyine kuvugaho kubera yuko nayo ndumenya gitarama ahubwo nyuma niho naje kumubaza ntese abandi bambwiye aho abandi bahambye abantu mu kagohe ntibahambwe bandi ambwira yuko atamenya bahambwe kubera ko ababajyanaga nijoro kandi ko ari abasirikare ati ababamenya nabo bajyanye kujya kubabajugunya
ntabwo wigeze umubaza abo bantu bari bafungiye muri iyo gereza ya Ruhengeri niba hari abari bafungiye ku Gisenyi bavanwaga mu Gisenyi bakajya guhambwa ahandi hari n'abavanwaga mu Ruhengeri bakajya guhambwa ku Gisenyi biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya nabo bajyanye
oya icyo kibazo nabo nakimubaje kandi ndi mu Ruhengeri ntabwo nigeze nshaka kugikoraho mbese akete kuko nabonaga nyine ari dosiye mbona itoroshye ubwo ari kuhakurikirana yazagera akazamya abasirikare babajyanye abari ubwo ibintu byatangiye kuvugwa
ariko nubwo bwose wari umunyagitarama wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi nta turere twari tukirimo hagati yawe na Zigira Nyirazo no kubikubwira nuko ntiyigeze tekereza yuko uri umunyagitarama yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo ubyumve yenda agira ngo munabiganireho
oya nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo byahagarariye aho ngaho
ariko ubungubu iyo ushubije amaso inyuma ukabitekerezaho ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana abo buzukuru abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe
ni ikintu gikomeye cyane kuko nishyize umwanya wabo gutakaza umubyeyi wawe agapfutazi aho wamuhambye ni ikintu gikomeye cyane yibura ubaje kubona aho yibura aho bamuhambye ukashyira akarabyo yibura waba ukoze ideye yawe nawe umutima n'umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko
wigeze wongera kuganira ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo hari ikintu mugeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba
nibyo nyuma yonyeho mutangiye kuyizana kuri Vadura Amerika twakivuganyeho nasanze rwose nawe ambwira ko mwavuganye kandi bihagije kandi akavuga ko yakubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje yifuza yuko iyo dosiye rwose yajya ahagaragara cyane cyane abarenganye bakarenganurwa.
Pierre Claver Karangwa ndagushimiye cyane mbikwiye ku mutima gahoreho
bakagira Imana Veniste Imana igufashe.
Nibutse ko bamwe mu bavugwa ko bajugunywe mu ishyamba ryo mu kagohe babaga bakuwe muri gereza ya Gisenyi cyangwa se ya Ruhengeri nk'uko twabwiwe na Polinaire Bikorimana wigeze gushinjwa gushaka gukora kudeta muri 1980 ndetse akanabifungirwa hamwe na majorori zinde icyo gihe Bikorimana yari kapiteni yatubwiye izina ry'umusirikare wabatwaraga avuga Nkuyahaga kubera ko iryo zina risangiwe n'abantu benshi tubisabwe n'imiryango ya bamwe muri bo twamusabye kugaruka akadusobanurira neza uwatwaraga izo mfungwa.
Nkuyahaga wari muri promosiyo ya 12 akaba ari yarakomokaga muri Karago akaba ari umusanzuri wa Habyarimana umugore witwaga Maria yavaga rimwe na madamu Agata Kanziga Marerezuma Ntuyahaga n'uwo Mariya umugore bitabye Imana. Uwo Ntuyahaga rero amuha iyi informasiyo yari kwiga indege mu Bubiligi. Ntuyahaga ni umuntu promosiyo ya 12 nawo ntuhabwa uvuga wundi ukiriho n'umuri promosiyo ya 13 akabera komokaga ku Kibuye muri komine Mabanza.
Urakoze cyane gukosora, ndagushimiye bwana Polinel Bikorimana.
Nawe urakoze bwana Veniste.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Abanyapolitiki bagera kuri 60 barafashwe, barafungwa, baricwa, baburirwa irengero, ubwo ni nyuma ya kudeta muri 73 mu gihugu gifite inzego z'ubutegetsi. Juvenal Habyarimana ntakiriho, ariko kuba batariho ntibivuga ko yasize atavuze. Nashoboye kubona umwe mu baganiriye nawe kuri icyo kibazo cy'abanyapolitiki ishwe uheriye kuri Perezida Kayibanda. Uwo ni Madame Karwera Mutwe Esperanci, wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, muri Presidence ya Repubulika, muri Presidence y'Ishyaka rya MLND, ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe cy'imyaka igera kuri 30 muri Afurika yo hagati, afite icyicaro i Kigali, ndetse no muri Afurika y'Uburengerazuba afite icyicaro i Dakar muri Senegal. Gade Karwera Mutwe Esperanci, kaze neza ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze Venuste kumpa ikaze, ndabashimiye.
Nkwakiriye uyu munsi nk'umushakashatsi, ndasobanurira bumva ijwi ry'Amerika. Umushakashatsi kubera yuko ni wowe wafashije cyane umwanditsi uzwi witwa Baudouin Paternostre de la Merieux, akaba yanditse igitabo cyitwa Toute ma vie pour vous mes frères, ubuzima bwanjye mbakorera mwebwe bavandimwe banjye. Ni igitabo yatuye Perezida Kayibanda, yanditse ku mibereho no ku buzima bwe. Ukaba ari wowe wamufashije gukora ubushakashatsi kugira ngo ubigereho, wifashishije abantu bari bazi Kayibanda, benshi b'abanyapolitiki barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Akaba yaravuzwe cyane muri kino kiganiro, ikaba niyo mpamvu nifuza kukubaza, mbese muri ubwo bushakashatsi bwawe kuna wamushyizemo, ni iki wamubajije?
Nibanze cyane ku bantu bamenye Perezida Gregory Kayibanda, mbaza abo bakoranye, abaturanyi be. Sinashoboye kubaza abana be kuko iyo niwe nibanzeho ntiyagize icyo antangariza, ariko abandi bose nabajije barenga 30 bagize icyo batangaza. Umbajije ikibazo nabajije Perezida Habyarimana, ndagira ngo nkubwire ko nagiye mfite ubwoba njya kumwaka interview ngira ngo ntanansubiza. Ndamubaza ndetse mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Habyarimana, n'imibereho ya Perezida Gregory Kayibanda, kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanyiro ku butegetsi. Mbona arambwira ati uzaza ubimbaze. Ndamuteguza n'icyo kiganiro kizamara amasaha 2 kandi nzagishyira kuri kasete, ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata. Ati nta kibazo. Noneho rero nireka nguhe umwumvo umusogongere w'ibibazo nzakubaza. Nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita wabo muri Gitarama? Ati yewe, ati abo bantu barabanyicaye. Ndataraka nti Monsieur le Président, bakwicanye abantu ntabwo uza babishe? Arambwira ati ntabwo biza, ariko biraboneka, ati baragaragara ko bahari. Ibyo ari byo byose ni njyewe uko mbibona bishwe na Leta, kuko ababishe bari bakoraga bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe. Abo bantu bishe bishwe n'ababarindaga. Ariko kandi nyakubahwa Perezida, ibyo bintu mu mateka bizakubazwa.
Ibyo ngibyo warabimubwiye?
Narimubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu, kuko nta kuntu wazavuga ngo wari ubizi wari ufite za service za renseignement n'izindi za contre espionage ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona makuru kuko twebwe ba Rwanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo ati uri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'Imana yo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki ikibazo cya kabiri namubajije ntariko mu minsi yakurikiye binatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza bayitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze guhoza iriya miryango biki kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe kuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atariko gutinda biruta guhera ati kibi ni uko byari guhera ndongera mumaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremeye icyaha ko kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'icyo atariko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenografi yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta nayo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri archive zanjye malheureusement ntabwo nagize igihe cyo kujya kumufata amajwi ariko namubajije ko ibyo twavuganye yabinyemerera nubwo bitari biri kuri bitari bifashwe mu majwi kuko abandi bose nabafashe amajwi usibye abantu batatu ari Habyarimana n'abandi babiri ariko bazashaka wenda inyandiko zawo cyangwa imvugo zawo ibyo bavuze nabiba
ni ukuvuga yuko n'ibi ngibi uri mumbwira urabifite aho byanditse
ndabifite narabyandukuye nabyoherereje na paternostre de la mairie ibyo numva navuga kuri ubwo bushakashatsi nkubwiye uko perezida yabimbwiye nkaba ngira ngo nshyireho kitonderwa ntabwo hano mpagarariye umuryango wa perezida njyewe ni ku giti cyanjye ku byo numvise muri ubwo bushakashatsi bwakozwe dutegura inyandiko y'ubuzima n'imibereho ya perezida Gregory Kayibanda
n'ubundi nagutumiye kugira ngo udufashe kumva kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu byari bikenewe kubera ko abantu ntabwo bumva neza uko Habyarimana yamenye ibintu cyangwa atamenye ibintu ntibumvaga mbere y'uko tukumva muri kino kiganiro ukuntu umukuru w'igihugu atari kumenya ko ibintu birimo bibera mu gihugu kandi ari igihugu cye ubwo rero uje kutwongerera ariko uranyemerera nkubaze kubera yuko kimwe nabumva ijwi rya Amerika ari akabazo mfite wigeze umubaza uko Kayibanda yabayeho irwerere wigeze umubaza uko Kayibanda abayeho ikavumu wigeze umubaza uko Kayibanda yapfuye n'uko yashyinguwe wigeze umubaza kuri icyo kintu
namubajije niba yaramenye urupfu rwa perezida Gregory Kayibanda namubajije nti nyakubahwa perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa ati niwe wantelefonye arabimbwira nese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph cyo genda cyeka Kavaruganda Joseph yari president wa cour constitutionnel arudurinda iremezo ry'itegeko nshinga ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura president Gregory Kayibanda aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa oya ntiyavuze gushyingura ngo ntuje guhamba iyo mbwa mumbabarire ndabivuze ubundi muri mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati rekane kubivuga
turi hano kugira ngo tuvuge ukuri tumenye ukuri twubaka u Rwanda ziri kinyoma iyo tuza kuba turi kuri televiziyo twari gushyiraho twatuyungiro tubuza kubona ibintu bibi ariko nkuko muhungu wabizindore yabivugaga agira ati twiteguye kwakira ibintu byose ariko tumenye ukuri ndibwira yuko ubu nanjye hano mpagarajwe rya Amerika twiteguye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo ariko abanyarwanda bakamenya ukuri bikoranywe icyubahiro ugomba uwo nyakwigendera komeza utubwire yarabyemeye ati yarabyemeye se najyayo
naramubaje nti hanyuma se ntiko numva iyo nama atari nziza kuki wayikurikiye yaguhaye zihe ngingo remezo zigaragara kugira ngo abe yakubuza kujya gushyingura uwahoze ari umukuru w'igihugu arambwira ati yarambwiye ngo Kavaruganda yabwiye Habyarimana ngo uriya ni umunyururu wakatiwe urwo gupfa hanyuma uza kumubabarira ubu none se wiyemeje ko buri munyururu wese uzajya upfa mu Rwanda uzajya ujya kumushyingura ariko Gregory Kayibanda ntabwo yari umunyururu usanzwe cya mbere na mbere ntiyari agifungiwe muri prison yarafungishijwe ijisho iwe ubwo rero njye ntabwo namufata commande prisonnier ntabwo byumvikana kuba utaragiye kumushyingura ati nagiriwe inama n'umuntu ushinzwe iby'amategeko nuko bizageze ntese wewe ntugiyeho monsieur le president hari intumwa ikomeye ifite umwanya ugaragara muri leta y'u Rwanda waba warohereje kuguhagararira arambwira ati hagiyeyo Colonel Sagatwa ariko ntabwo ntisuka kumusuzugura ariko ntareme yari afite mu butegetsi ni umwanditsi umukarani wawe ni ndumva igarade itari hagije arambwi nte ubwo urumva nti urumva hari amakosa mukora rimwe na rimwe mbabariye nti n'iryo ndabona barakugiriye inama mbi arambwira ati mu buzima ni fo satandra tu mu buzima uritega byose ntabwo wakwitega ibyiza gusa harimo n'ibibi bikorwa nuko byagenze arambaza tumaze kubaza abantu bangahe cyo gihe nari ngeze nko ku bantu 20 muri 30 nagombaga kubaza yifuza agira amatsiko yo kumenya ibibazo ngenda mbaza yabimubwira ko buri muntu mugenera ibize gurikije uko nabo uko nzi uko nabwiwe cyangwa uko namenye imibanire ye na president Gregory Kayibanda mubwira ko bose ntababaza ibibazo bimwe umushoferi we witwa Ndindiri naragenda mubaza nti ngira Kayibanda yari umuntu ki umugeze umuvane mu gitondo umugeze nimugoroba abanyapolitike bafatanyije guhirika ingoma ya cyami bandikanye za manifeste ya manifeste yise manifeste y'abahutu nabo nababajije uko bakoranye politike none wewe president narinje kukubaza wowe wamusimbuye umvanye ku butegetsi uko wanamubonye nanimubajije n'ikibazo uko bakoranaga ambwira ko yari umutegetsi mwiza urakara rimwe na rimwe birasanzwe ariko ko yari umutegetsi mwiza
muvugana hari akantu wabonye kakwereka koko uko Habyarimana yababajwe n'urupfu rwa Kayibanda
iyo umuntu aganira n'umuntu imbona nkubone umureba mu maso na uri umunyamakuru hari ibisubizo ubona mu maso y'umuntu ukamubona niba kubeshye niba kubwiye igisubizo cyo kukwikiza niba kubwiye igisubizo cya diplomasi
naho ko nshaka hari mu maso umureba Habyarimana waraye hari cyo wabonaga kikwereka yuko ibyo akubwira ari byo
mu maso ye Habyarimana iyo yarakaraga yakoraga muri cya gisuguri agisubiza inyuma iyo babaye nabwo yayihanaguraga yasaga n'uwihanaguye mu maso naho arimo guhanaguramo agahinda ibyo narabibonye kandi ikindi kinyemeza koko yambwije ukuri ati yari umutegetsi mwiza nakundaga hari ibindi bintu yambwiye by'ubuzima busanzwe ko Kayibanda yicishaga bugufi ambwira ukuntu hagati y'aho Perezida Kayibanda yaturaga no n'abaturanyi be atashyiragamo za bariyeri ko yakinguraga ko iwe hagendwaga hari abari bafite n'ibyanzu banyuramo bajya kumusura cyangwa n'abanyuramo ajya kubasura ubwo rero byangiritse ko Perezida Habyarimana yari azi ubwiyoroshye bwa Perezida Kayibanda ikindi yambwiye ko hari n'umubikira wari mushikiwe ndakeka ni mama Godeli nawe yagiyeyo ubwo nkaba mvuze nti ubwo wenda nkaba ubwo nibyo nge mvuye nitekereje ubwo yumvise ko umuryango we wari uhari
mukanya wagira guti ntabwo naje muri kino kiganiro mpagarariye umuryango wa Habyarimana nibyo mvuga nibyange birandeba byavuye mu bushakashatsi bwanjye nako kongera uko jewewe ndabona ari nkaho bikuva mu mutima ariko se ntabwo gutewe nuko yende uvuze ibyo utagombaga kuvuga kubwo bushakashatsi bwawe ubushyize hanze yenda bitagombaga yenda bamwe batifuzaga yuko ibyo Habyarimana yavuze bimenyekana kandi cyane nk'abavuga bati yarapfuye ubwo atakiriho ibyo twamuvugaho byose nuko nguko byagenda abandi bakavuga bati ibyo yakoze ntibikwiye kumenyekana ntabwo uba ufite yuko bishobora kukuviramo ingaruka mbi kubera yuko wavuze ibintu wabwiwe n'umukuru w'igihugu
iyo nza kuvuga ibintu nabwiwe n'umukuru w'igihugu mu rwego rw'akazi nari nshinzwe byantera isoni kuko hari naba nciye ku itegeko ry'ibanga ry'akazi rigomba kutugenga kugeza tugiye mu mva ikindi ntabwo bamfite bwo kuba natangaza ubushakashatsi bwanjye kuko n'ubundi nzandika igitabo muri icyo gitabo rero ibyo nabonye mu migendekere y'igihugu mu mibanire y'abanyarwanda baba abanyapolitike cyangwa se abatari bo nzabishyira ahagaragara ntawe mbeshyeye uzumva namubeshyeye icyo gihe afite uburenganzira bwo kujya kubishyira imbere y'amategeko n'ubu n'uwakumva iki kiganiro akumva ko hari aho kimubongamiye yazajya kubishyira mu mategeko nziburanira ibyo rero nibyo nakoze mu mwuga w'umunyamakuru nawe urabizi ibyo tubonye twe turabivuga
madame Esperance Kagwera umutwe ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
nange ndagushimiye cyane kuba wangize umutumirwa wawe muri uyu mugoroba urakoze
ubuhamya Kagwera mutwe Esperance yahawe na Perezida Juvenal Habyarimana ku yicwa ry'abanyapolitiki bo muri 73 nibwo ubushoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimire mwese kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi buri benshi nari kumwe na Venuste nshimiye Imana.